mukwano bya kwayo mukwango mutima neteka kakasenge era buli wenyumya kubyalavu banange mbanga tumidwe bunaya nga mbeera bomu museno abagalana mbalabanga bazo musango naye waliwo kyempulira te kino kindi bubi kinsuse kunyo singa kale nakimanyirawo nti bwe biti bwe biruma oli omwana alabika bulungi alina kafeesi yegombya bangi ze yanzibya omutima n'antwalako ebyange byonna lasiboni w'abakyala kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano nalabye gwe nali ndowooza omubiroto ddala gwe nalindanga era mbutuufu abalugera nti mukama kyaterekera ne bwe kirimala emyaka njagala muyise bulungi kanfubengako nkola ebitamuswazenga buli kyayagala nkimuweerawo mukakasa nti simukaabyenga mazima mukwate bulungi kan'omukwano ngumuwa mu bungi aboogezi boogere bingi ono ke kayanzi kange kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 Balisinga nali nina amanyi nali kwetise nenkutwala munsi etali balebesi oba nga nina obuyinza nandikoze yensi nga yange nawe mwetumulira wakuba ntiddemu bwe buli kyanga bakubye nga nkunonya nga sikulaba sabato mvangamu njagala tuberenga nawe mu mukwano gw'oluberera njagala njagala nga buliwo banange wembeera njagala tubenga balonga baagala okutulemya betuge njagala oberaku nkuweraku bebi nkuwe kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu akalimu akalimu.